takumu kunzi tuzahora na
banijijisha
nakabuza tukazasazana in paradise
banijijisha
sezerano naguhaye nijya kubusa
lazy
banijijisha
ukema face kasi wala mi baube baube
kamera
uza maso ngaseka rimwe na rimwe nkirebera hasi babura mifato kugwa kwibaza akunekerezaho nzakora iki ngo basubone kungukunda mareho urujijo wirirwa n'amanywa nijoro amaranga mutima yanjye amatagora nkwibuka imishinga yanjye irimo bazareyisa arabizi kukurusha akenshi nibazaho ungira yuko nakwitaho ariko nibigukange banijijisha banijijisha banijijisha
ndaruzi be ntantukanya na bamwe bagutendetse ubu nacururutse pressure yagabanutse gera hino nkwereke kanukaza nubatse na urabibona kongye burya nari muze kuba nirengagiza suko narurimo kwaranyije ahubwo naciriyemo gira bwangute bukure buwakwimariyemo bamwe baguze byaga babona ikinyuranyo bamwe baguhemaga uhindukira ubiryeho icyo nicyo nubatse kamutima bigasi sinakunze ns narwanyije ubutesi sinjakana manasi haza kaze rumasi brivo makucitsi sinzaguteza bisi
akenshi nyibazaho ungira yuko nakwitaho ariko nibigukange banijijisha 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 banijijisha
hejo vuga nanje ndabyumva neza kuba navugo suko na kwanzuza humura shiri igihungo amarira narize ni wabona ingurane byose nabikoze kugira ngo ncumi iryane mpime neza urukundo rwawe niba ari urwanjye bijye yahagaragara beye ubu ni njye nawe ikiruta byose nzaguha urukundo hindura intekerezo n'ibyiyumviro mu byo nkora banyiti ntangarugero nzakurinda inzara nzirinda icyaguhungabanya nzakurinda amarira nzakurinda amagana nzakura akamodoka kakurinda imihana nshuti ziza kumenya uza abona abafana benda kuzirikana
haba
kani sontai wanasa pro
akenshi nibazaho ungira yuko nakwitaho ariko nibigukange banijijisha 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 banijijisha